I sit in the house.
Please go be careful.
And the king himself. Yeah. Wanasema kuishi kwingi niko na mengi, chagua ili nishinda chaguzi nyingi. Kimsingi tulianza na msingi, and the winner is me and you washindi. Kweli nashukuru Mungu ashenale, changu ni chako mega jipendele. So ni sababu mingi sikupendele, mina shika we nishike tuendele. Mahabani misumari nigongele, taabani niteketee. Tahadhari tuweke bangwa situsogele. Umchezo wa mapenzi tunatalanta, swadakta manyota wa danta. Perfect combo la sokarata, na kama ni kamari basi bini taita. Jina lenyewe Joh Makini Fighter. Baby, many roga, roga, juju. If you do me better, do you my boo? Yeah. Vile natuanga ikinu, wacha wifinyu. Tuna miundwa kuna kutundia mpinyu. Crazy, wrong usiniendeshe. Uniogeshe ni kuogeshe. Unionyeshe ni kuonyeshe. Nilicho waficha wezako, kiti chao malkia himayani chako. International sio tena loko, permanenti sio tena temporary. Kwa maneti wazipandisha bari, shusha neti ni mina weli party.
Oh baby,
let me be your baby daddy.
Where?